Karlskrona. Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo kubwa.
Sing it.
Unahamisha milima, unaangusha kuta. Unahamisha milima, unaangusha kuta.
Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Say,
hakuna usiloweza.
Wewe ni wa kuo. Let me hear you now, dance. Every kuoko, wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody know, everybody know, sing it. Yeah. Yeah. Sijaona watu, everybody know, say wa kuoko. Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Unaangusha,
una,
unaangusha
kuta.
Hakuna usilo,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say, hakuna tena kama wewe, one, one. Hakuna tena kama wewe. Ni wasikie, sing it. Hakuna tena, one, one. Everybody, sijasikia tena, ongeza sauti. Hakuna tena, Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Everybody, unaweza ukaongeza sauti ya juu kabisa. Everybody, so, one, one. Everybody now, we gonna do it with choir. Hakuna tena, one, one. Everybody say,
hakuna tena,
come away. Let me hear you. Hakuna tena,
one,
one. Everybody now,
hakuna tena, come away.
Nataka nione vijana wana jump. Everybody.
Wadau wengine wana celebrate wana dance kwenye secular music nini wako watu hapo wanaogopana nini si unajua I love dancing and celebrating Jesus wana sifa sana I enjoy hey nafurahia sana hebu mpe high five jirani yako this coming song nimlete ndugu yangu rafiki yangu nani